honest, you are bad, I know the same. My shit, I girl, they must call more the fame. Jambo la busara, ni kucheza bila shame. Hey. Na bendo na boka tatu, baby, kiuno. Chini kwa chini, ebu kata kanungo. Cheke kwa cheke, tingisha na mutindo. Wakileta za ovyo, wala ambishe tulaungo. Girl, moda ting, girl, moda ting. Girl, super ting, girl, super ting. Girl, moda ting, girl, moda ting. Girl, super ting, girl, super ting. Cheza kwenye bit, chuchuma kidogo. Kidogo, kuja nami hivi chuchuma kidogo. Kidogo, songa nami baby chuchuma kidogo. Kidogo, nipe busu kwenye shavu tu kidogo. Kidogo. Shake like the tail of a rattle. Sit down on it, baby girl, better settle. My bitch when you flow, wanna jiggy wine up. Pull up, rewind that. I bring another thing, it's a tuki designer. Pull up, rewind that. She's up when you beat, chuchuma kidogo. Kidogo, kuja nami hivi chuchuma kidogo. Kidogo, songa nami baby chuchuma kidogo. Kidogo, nipe busu kwenye shavu tu kidogo.
Shavu tu kidogo.